ndizondwa ngabantu ndizondwa kumakhelwane andazi bandenzeni nakumakhelwane ndizondwa ngabantu ndizondwa kumakhelwane andazi bandenzeni nakumakhelwane Andibize noma kumama azondikhulula isemzini wexaxa Andibize noma kumama azondikhulula isemzini wexaxa Jola babantu mna bathi ndiqekezile emzini wexaxa Bayandi jola babantu mna bathi ndiqekezile emzini wexaxa Andibize noma kumama azondikhulula isemzini wexaxa Andibize noma kumama azondikhulula isemzini wexaxa Ndabizwa ngamagama wonke Ndabizwa nangebandindi Ndike ndabekelwa bucala ngabantu Ndike ndabekelwa bucala ngabantu Ndabizwa ngokulupa Ndike ndabekelwa bucala ngabantu Andazi bandenzeni nakumakhelwane